fe Yesu banange abali bakonziba yaleka baterete yanjagala sina magala omulungi afudde kyendi leero Yesu yavala tanjira atali mugagga byomera bewalanga bye yakozesa ate bindi kitawe ngaleeta bewola omugati eryato neweyaliro kyeggulo bewala n'entaana Genda kudamangu